LG, ah, LG. Na mpenzi wangu, honey, simoni tafrani, namuita honey haonekani. Kupenda hani we unanitisa.
Baba sila tosha. Kivumbi leo.
Hani. 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 Ah, hani.
Mr. LG.
Bolo, bolo, bolo.
Bolo.
Kushi nahi bolo.
Bolo.
Tumse pyar bolo.
Bolo.
Bolo. Japokuwa na mchuna kangangana umoumo hani wangu wakinuna na mkati ya viuno vya vibuno 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 vibuno. Na mpenzi wangu, hani, simoni tafrani, namuita hani haonekani, hani.